kiasi na imani, nisha sumbuka kwa kina, tena masiku mengi sana. Nabakia mimi kumia, chanzo chake ni mapenzi, sitathubutu kukwambia tena kama nitaumia.
Unapopita maskani, shoga zako wa saluni, unanifanya hayawani,
kila dakika unavutia darling.
Unapokuta viwanjani, auendapo sokoni,
sanaa
yako ya thamani,
najua kupenda sio hatia. Nauliza vipi topinda, wana wapamba anavaa, lakina onekana mshamba. Iwa kwa shida uko raha, toto Afrika bambata, hajazimika sababu ya ustandi, omana nimechizika.
Unapopita maskani, shoga zako wa saluni, unanifanya hayawani,
kila dakika unavutia darling.
Unapokuta viwanjani,
kama TID unapenda ni napo rap na gujo R&B chap Kongo woni Kongo house key binti sikwe pizza bila SMS feed with soup chap chap na jibu machafu chafu sidi aribu nipo shop tu na fans na sign my autograph fikiu ni bandidu mzabibu na nita rollipop sugar kama unenzuga chumba tako na kafu minipo nza na lobby ni life bila chenga nipo na simple life yangu sabzi na kwenda eto na nponda mimi unaponita nyonda mkali ya ini wanajikomba mjini wanajigonga wezi amine
wezi.